Isa Almasihu hali. Waju Isa edo haire. Isa jangini kadi safri gomuji yimbe. Isa sorima ender galile fuf. O jangini ender julir de barahutan kobe. O habri kabaru lobo mulamu asman o. O safri yimbe be e kala nyawu e musalla mumen fuf. Ko inde Isa tan woni ko nanete e nder diwan siri fof o addanama kala tampudu gila e ben wondube nyabuli kam e musalla ko dum woni fof hodabe seydeneji yanobe hore o addanama kadi ben wofdube Isa safribi gomuji kewdi dewi e Isa din gomuji ngummi ko galile kam e diwan gure sappo de Yerusalem de Yude e de funnange ma Yudan hello nay de yano ha Isa yide didde o ngabbi e do haire o jodi almubbe makko ngari jodi sara makko heddi o mo janginabe e dido kongudi malu gongre e gonga malatan ko ben andube e koy mumen ko wasbe sabudum laamu asman gu ko kambe jeyi mal wodani ben wonbe sunare berde sabu alla ma leltin berde mabbe hello joyi mal wodani ben welbe bebi e yankinare mumen sabu mabbe kewoy leydi ndi alla fodannobe ndi mal wodani ben jogibe weltare wurde e jamirooje alla sabu alla ma rokkobe dum ha heewa mal wodani ben jogibe yurmende e wodbe sabu ma alla yurmobe mal wodani ben be berde mumen laabi sabu mabbe joyi alla mal wodani ben awbe dejre e der mumen sabu ko kambe alla bi yoyta bibbe am hello jeegom mal wodani ben leptirtebe batte dewal mumen e jamirooje alla de sabu ko kambe jogori hebde laamu asman gu mal wodani on so tawi yimbe be jenni on lepti on kadi pawi e mon fenande takude on kala bonande dum fof sababunde kon almubbe am beltode kadi beyto don sabudum ko jobdi mawndi wonani on to laamu allato ko hononi ne laabe adinobe on be leptirteno lamdam e foire ko onon goni lamdam aduno kono so tawi lamdam suyi holno chafeki heptorto lamdam tuitudam natti wadde nafore hello jeedidi dam lamdam nafore mum ko weddede do yimbe jabbata e dow mum ko onon kadi ngoni foire aduno wuro daringo e dow tuldi hono haire wawata sudade en kubata lampa jetten siwo kipendum e dow hen ala pawetenka wala liggenka ko e nuku do ganduden lampaka ina wawa yaynade kala do haaji men o woni e sudundu ko hono non foire mon foti jalbirde e yeso yimbe be mbele e be njiya mojjere ne mbadaton de kadi be mbawa yittude baba mon gondo do asman o hello jetati tindinoje jangde ko faate sariya o mbele cikkaton garmi ko firtude sariya Musa o kame tindinoje annababe mi ardani firtude di kono ko tentinde fayide majji mi de wi'on ko dum gonga kadi leydi tagate asman bare hay ko fotino tobbere ittetake sariya o kadi ko non dum worata ha fof e mum firto ko dum wadi kala gordo jamiroje de ko fotino tobel rutti jangini wadbe yo badir non on yo andu kanyumne ko non jogori famdiroide to laamu asmanto kono kala dewdo jamiroje de janginiride honon wirani on ma wone mawdo to laamu asmanto mire tentina non bawirton nadde e laamu asmangu tan ko so tawi on dewi e ko alla yamiri on ko ha buri jom en sariya kam e farisen be hello jenay tindinoje ko fayti e mettere bernde bonde wala fitina on nani no jaatirabe mon biyonoma hoto war neddo fo bardo hore ma nawe ha yeso nyaawo o kono min ma diwi on kala neddo jogodiide mettere e bandum on ma nawe ha e yeso nyaawo o kala kadi biido bandum yennore onne ma nawe ha e yeso nyaawirde tonde de kala kadi biido bandum kangaado on handi ko yade jengol jahannam hello sap dum non so tawi ayhi ha ada anni wadoyde sadak jomirado so tawi asifturi bande won ko jogitani ma e mettere dacci don sadak ma o e yeso sakorde de dum woni jaha wildi toyde e bande o so tawi dum yawti ngarta wadde sadak jomirado so tawi wodi pawdo e dowma hala takima ha heddi tan ko ina nawma to nyaawirde to heño mbele odon kawrita pamondiron gila e lawol he kula ko yettintuma nyaawo o nyaawo one nde wadatma e juude alkatebe beddoma e kaso midi wima ko dum gonga a yaltata ton so wona ne jobda mburu cakitongu e ko pawna dako hello sapo ego tindinoje wala jangde ko fayti e jina on nani ne wiyama wonde hoto jin kono min midi wi on kala neddo dardo debbo janando ha muyo debbo ari e bernde mum on jini sabu o fijji e debbo e der bernde makko dum non so tawi ko yiterema nyamre libatma e bakkat lokinde beddodande to woddi ene burantunuma sede wala bange e banduma wazema dum tawa an fof a weddaka e der jengul jahannam dum non so tawi ko batte jungoma nyamango natirtunda e bakkat tanngo beddodango to woddi hello sapo e didi sabu wazema tergal gotal buri terde ma fo weddede dum e jengul jahannam tindinoje wala jangde ko fayti e cergal wiyonoma kadi kala cerdo jom suudu mum ina foti rokkude dum bataake cergal kono min midi wiyon kala fof gorko cerdo jom suudu mum tay wona debbo o lili bowal so tawi debbo o humtanama e goddo gorko o duñi debbo o e jina kadi kala gorko destudo debbo cerado o on kanyumni jini hello sapo e tati tindinoje wala jangde ko fayti e wondore mbien gondoje on nani no kadi jaatirabe mon mbiyonoma hoto nyamtu wondore ma kono timmin ko podnoda mbadunoda e wondore nde ha yeso jomirado kono min midi wi on yo on cel e wondore hoto gonde e inde asmano sabu ko dum jappere jomirado wana hay e leydi ndi sabu ko dum nokku pawirgal koyde makko wana hay e Yerusalem sabu ko don woni sare lamdo mawdo hoto won hay e hore sabu hay lebel gotel danewil walla balewil ngil bawda funnude e mayre hello sapo e nay biyetan ey walla ala ko heddi fof ko beydu don hen ummi ko e seydani tindinoje walla jangde ko fayti e njoftigu onani ine wiye yitere yobire yitere nyire yobire nyire kono min midi wion hoto on njofto baddo on ko boni so tayi wodi pidoma hello e abugo nyamo daccu kadi o fiya hello e abugo mare nanugo so tawi wodi jiddo nyawdi e ma kadi na wutte ma tokos hono chakal daccu mbu ona wutte ma mawdo oni so tawi goto e lamun kobe wawnima yo anaw dongal ko futino kilometer goto ronongal ko futino kilometruji didi rokku nyaagido mo hundi hoto salo lubde lubido mo hello sapo e joyi tindinoje wala jangde ko fayti e gilli faade anbe onani ine wiye ada foti yidde ko dido ma ganya ganyoma kono min midi wiya on njide anbe mun kadi ndwono don ben leptobe on mbele odon laato bibbi babu mun gondo do asman o sabu no umminirte nange makko e dow bonbe beni ko hono non o umminirte nge e dow mojube be no o jippinirte tobongo e dow ben gollobe ko mojji ko nonne kay o jippinirte tobongo e dow gollobe ko boni so tawi tan jidoton ko yidbe on hol ko wadi odon damino jeynare e juude jomirado hello sapo e jeegom hay rendinobe juuti bene ina mbada ko way non so tawi tan calminton ko bandirabe mon tan mbele won ko baddon do ko yodi wala ko faydini hay heferebe ina mbada ko way non ngone timube hono no baba mon gondo do asmano woniri timmudo ni tindinoje wala jangde ko fayti e balle hono dokke fayde e miskinebe calode timinirde golle mon dini yankoje e der dente mbele moni fof ina sedro on yitere so tawi on timiniri golle mon moje yo on jie on kebata jenaari e juude baba mon gondo do asmano hello sapo e jeedidi dum non so tawi ada rokka miskinebe be kalis hoto fotu giti yimbe be ema hono hakkilaji yimbe be ema hono yimbe hollitobe koy mumen e der batirde wala e beddaji ina baso be badirta dum ko mbele yimbe ina mantabe mi de wi'on ko dum gonga be gollirobe non be kebi njobdi mabbe ha gasi kono an so tawi ala rokka miskinabe kalisma so tawi ayhi ha ala rokkire jungo ma nyamo hoto nanoma tin hoto on andu hen hay batte mbele ngal dokkal ina wona sirlu nden baba ma gondo do asmano jiido ko batta ko e sirlu ma on yene njobdi ma hello sapo e jetati tindinoje ko fayti e njulu so tawi odon njula hoto mbaye no yidbe hollirde koy mumen beni benjidi ko darade be njula e der dente wala e beddaji dum fof ko haabe njie mede wi on ko dum gonga be kibi njobdi mabbe ha gasi kono an so tawi adidi julde natu der suduma udda damal ma njula baba ma gondo do e der o nokku curido o moyya ko gollata ma o rokki njobdima so tawi odon njula hoto kutorde kongudi paydi hono heferebe badirtini hello sapo e jenay be cikata ko ma alla hedobe so tawi be kebbini hala hoto nyemtinebe sabu baba mon ina andi ko woni ngodja mon hono haaju mon ko adini nde odon nyaago ko hono ni kan don julirde baba amen gondo do asman yo labal ma heptini yo lamu ma ar yo yidde ma wade e dow leydi ndi hono nde wadirte e der asman oni hokkumin hande kala ko amin ngura yaafo min kala bonande nde min badi hono no min jaforto ben wadbe min ko boni hello nogas hoto jewmin e jarabi hoto daldumin e jarabi kono dandumin e bone sabu ko anje lamu mbawka kam iteddungal ha abada amin e dodum so tawitan on jafimo bonande wadbe mbadi onde ma baba mon gondo do asmano yafon ononni kono so tawi on jafaki bonande wodbe mbadi onde baba monne yafata kon bakutuji mon tindinoje ko fayti e korka so tawi on kori hoto jurmi kinode hono no hollikin tobe beni be mbaylat jese mabbe be jurmi kino bel yimbe fof ina ganda ina njia e mabbe ko be horbe hello nogas ego kono an so tawi a hori sulmo yesoma kadi jesa sukunuma mbele dum fof yimbe be ina basa andude ko e korka gonda jogade holare e alla ko dum wadi mi de wi on hoto jogode fayre e ko fayti e ngura wala njaram dum ko katu jindon mbele nguron walla ko fayti e chomchi ko don turde terde mon balli mon ngurdam buri wadde fayide e ngura kadi ko bandu buri wadde fayide e chomchi mbele wona non yewe cholli di woji di e weyo di ngawani saka di chonyo hello nogas e didi indentinta ngura e der pabi kono baba mon gondo do asman o ina wurnidi mbelon burani fayidinde no feewi e cholidi holi fof e mon mo fayre mum wawi dirtinde beninde ngurdam mum e happu tajado holi ko wadi ni odon cuno batti chumchi ndare hono no kudoli pindirta e gesede di ngollani te di nyotani chumchi ete midi wion hay Suleimani e darje mum hebani chumchi buddi yodde e ndi pindi alla nyanti kudoli gondi e gesede hande kadi di ngona beddetedi e jeynge jango mbele ononne wana hono non o nyantirta on kadi jango mbedde don e jengenge hello nogas e tati tawde holare mon ina famdi dum non hoto jogode fayre odon biya holko min nyamata holko min jarata holko min bornoto ko ben heferbe tan namdoto dum ko alda e gasde kono baba mon gondo do asmano ina andi odon dany e dum fof haaju toppito de mbatte hakkilaji mon e hodorde allande kam be gurdam dam o yididam den ma alla wadan on ko heddi ko hoto fayre mon won dum non e jango sabu jango wodi hore mum left wala tampere nyene fof yoni dongal nyalawmo hello nogas e nayi hoto nyaawe wodbe hoto nyaawe wodbe hoto alla nyaawde on sabu dum alla nyaawirto on kono nyaawirton wodbe ni alla bitiranto on kono bitiranton wodbe ni ko wadi adandara kudul gongol e yitere bandengul tay an ayeta charfal gongal e yitere mangal hol fof no bayirta wiide bande o dalmi itanma kudul gongol e yitere mande tawi an charfal ina yitere ma jiddo tinede ittu charfal gongal yitere mande mbawa yide kudul gongol yitere bande o hoto ndokke dawadi ko seni hadedi nduttade e mon di cilawon hello nogas e joyi hoto beddede nyaaje mon e yeso bamdi tugge hadedi ndipude hen nyaago de ndarte kadi konge nyaago de on kebat ndarte on jitat konge damal ngal on gudditante sabu kala neddo nyaagido hebat ndartudo yitat kadi damal ngal udditante on kongudo mbele won e mon dokudo bium haire tawi biddo o nyaagidum ko mburu walla rokki bium o bajul tay bium nyaagidum ko lingu ono fof e wonde bonbe odon gandi rokkude bibbe mon ko moji ala ko hali non babu mon gondo do asmano son nyaagimo dum warokat on ko ko buri mojudi hello nogas e jeegom badane wodbe ko jiddon kambene be badano on ko dum woni ko sariya musa o yamiri kam e defte annabawe be damal pangal natre e damal pangal ngal sabu damal jangal ngal angal webi tawno ko ngal lawol bomare ete hewbe mandew e magal kono damal pangal ngal angal tiidi rewdi sabu ko kangal woni lawol ngurdam ete ko seede yimbe tan njitatangal hello nogas e jeedidi lekki e ko jibini dento de ben arobe e mon ina kala fenande inde Allah be se be ngara e mon be ngardata e mon kono mbadi bali sabu ma bubdi kono e der mum ko be pobbi nyaadi ma on ganditoybe e golle mabbe reseng fetetake pudi nyaadi lekki moji jibinta ko bibbe mojube lekki moji wawa jibindi bibbe bonbe kadi lekki bonki wawa jibindi bibbe mojube lekki fof ki jibinta bibbe mojube soppete wedde e jeynge ko hono non gandiroyton ben arobe e mon ina kala fenande inde Allah be e der golle mumen hello nogas e jetati mi meda andudo on wana wiobe mi jomirado be fof natoyta e lamu Allah he Kono naato itatan ko ben wadobe yidde baba am gondo do asman nyene fof on nyalawmo ari no dobe mi ine mbiya jomam jomam min kabri e inde ma ko ngudi umuridi to Allah min diddiri seyde neji bondi inde ma min badiri e inde ma kawisaji kewdi den non mami wiyoybe mi meeda andudon ngoddirde kam onon wadobe ko boni be hello nogas e jenay galleji dididi hononi kala neddo kedide kongudi di kalmidi kadi hutoridi on ma nandu e neddo kakkolindo maado huberu mum e do haire so tobu tobi beeli mbami keneeli cemmulindi ngutti dum fof adanta huberu mum yande sabu ngoroni mayre fawi ko e haire kala neddo kedido kongudi di kalmidi hutra kidi honono kaldumini on ma nandu e neddo puydo yettudo may hubere mum e dow channel tawu tobi beeli mbami keneeli cembulindi ngutti e den hubere de yani hande munni hello chapantati bawde isa ndi isa gayni janginde din kongudi dentede kawama no feewi no janginirno ni sabu o jidano o nandano e ben sernabi sariya o sabu kanko o janginirtuno ko bawde di ayeji tawete ko elinjila isa fecere macha sura joyi ha jedidi